Radio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Are sappo e jeddi lewru janvier holitindidi wattu jono sappo e jeddi yamde soki do studio tamani o do gabbiri kislima chapade nay e jomi dan tawa le maison de la presse do bombo ko do jottuno no do kabaruji di mor way galo kanko gagne kanto wonto boggi jamde to c'est grave en compétitivité de fête de hande jokkitade kaldol e kawral alanzeri ngal botuma bo timmi kenyen do bombo ko do wattu jono be keji ki hejo golleji mab bamde le noga lewru janvier fayoto le sappo e jeddi lewru mars warondu be bibe jama yalla hono leji DDR di kani wadirde le réseau Tumbout Kagne e Kidal hore julendo Ibrahim Boubacar Keita wadi gidale fewde e balle lutindir e lam o do millioji temet joodi be kokkite hitande furde o waro jewto yalla hono mo hani hadirde dido kalisije hokkirede nyaloma hande le ngalure Tumbout nde wala fuko hebi golle ton nyaloma hande o jamaare wonde tonde holli metti muru en hono wayde jam e degere gondure hebude sembe le région secrétaire du onon sembe kabaruji dimi jogi no do kikida be bismillah modon e hetade botnoga e totobo fedde hande jukkitade kaldal e kawral alansiri ngal be keji kileno hejo golleji mabbe le lebbi didi ngaroji di sema plateforme kany e lamo cinni be kaldal e kawral ngal be kollitido be jayal hono golleji mokko di kani gollirede ko yaawi le region Tumbout Kagne e Kidal gede de fo kollitido wattu jona jiawan yalla hono wotedi du kani wadirde le hitane hikande kede mo kanko no docteur Ahmed Bousta so kanko laami dum wonon fedde hande jukkitade kaldal e kawral ngal le leedi meden di ko mo sifido hen do faccitango Mohamedou Samaseku.
Il faut dire que les
anhani kulitan wide pelle leedi mali de nangiri soboyi ida golleji di anawara jonta kewde ko be kawri do gotum bangal hejo golle homaningo hinadi budde fuf asindenede yo iwde nogo lewru janvier yotade hakunde lewru mars bangal golleji kulitadi di yo golleji mok e ko nande mudum bangal kabaru politika ku e gollirde modde dun nonaka non be kani huncande hore golleji budde fuf asindenede limtude kala ko hani huncande hore der wattu sartado on don nokune pelle leedi mali de kuliti kulital mun en
si engage clairement
gubeno dirrod azawade be kuliti be beltigile dido golleji sanne kanko no dirte Mamadou Djeri May Gaw wattu jono tiagal ko horejo ministre o sansa ko fa yotto yo ko neddo goddo kasen wadda leedi mi dindi kando jewtano kaldo e kawrangal worri dum waylatat sabab no golleji di kan yardi yeso don golleji mokko kany e DDR kedemo ko sifido he do fottitango Mohamedou Samaseku
sayno raconte que c'est très bien passé
kortal fewgal sanne sewgal wada may do kejado honjotobe be gondo do batte tan taykaade golleji di den o andan be jida hinade golleji talkurundu o humpi tan dun hanbe humpitede do kabar mudum min mila wide yimbe le manibe dido golleji di denti wadde di wakat jun o min tajro wide gollidal hakuna amen e gouvernement kesso o buri fuf kanko premier ministre o heban lawul sabi kanko yo neddo annado sanne ti allahji leedi malindi kalfunado dun e lenko jabbi hono dido ti allahji golleji DDR bi nambaaw jaati Abdoulaye sabbi min gadi to tondal hakilaji do makko kidal e Tumbutu min tutite dunno yubo inde yimbele amen min jabi pabade be e golleji di dannob ne mila wide kartal dawrate bangal andude mande golleji di puddata men kay min pelliti hinade di faysu jangudo
on nous a dit demain on est prêt
gubeno tuttode plateforme de dou don tawa kanko no dettede Fahad Al Mahmoudou holitido wala fu ko sakkoto kasen solar do jabi golleji mokko di jokkitede le lamu Tumbout Kagne Kidal kedemo ko mo sifido hen do faccitango Mohamedou Samaseku
ya une volonté
batu o fewi sanne pele def fu kuliti anyamun en lobbo hunca de hore yargo leso golleji di gila kenyan fedde ju inama non bangal hejo golle tutundral hakilaji ewde sappo joy lewru janvier yadi noga lewru fevrier sabi la wide on wat o lato sababu mo fuf be doro famu bangal mijoji kala e sambinde yargul yaso golleji DDR di min mi la wide fay hundi hatta golleji makko fidal di e Tumbutudi fuddude yimbele be jabatan wadde karutal e satude wattu
pour définir le moment
Leon do wattu fu kanko kando jukkitade kaldal e kawrangal yewtade no dido golleji ngori o hollama nokko o hollita wedo mo nodire Bisa Williams yo ambassadeur kiddo leedi do woni États-Unis di leedi Niger wattu jono holliti wede gede de fo waro fondo do jaw yalla no golleji di kani yarde yeso secrétaire so ngabiddo bemal ame ande ngal o do bayni tirton mi jojju modo no noddimi do dido numeroji dido kon kali ko jiddon chapande jeddi joy chapande jitte nay sappo e go chapande jeddi joy chapande jitte nay sappo didi kanko horeji leddo Ibrahim Boubacar Keita o wadi gitali wiide hono milioji dibe jaltinta hitane fu so hokke balle luttindirde e laamu o de o waran darnude dido kalisiji kabaruji do hokki do wakkande mo yaano heba yaade balle societe civile gonde leddi meden di o wiidi do milioji temede jo wala fu ko nafata nyalawmo hande no o tawi yo dun tippade jati non balle luttindirde e laamu o de kulli tiwiri wattu jono walto o yara hese hese fa kebe famtar kede Ousmane Diko kanye Mohamedou Samaseku
ko bismi balle societe civile fa wadna dum ben do wuji hitande herende horeju leydi ndi leydi de jonde jabeke peloji gonde do mun jogiri leydi ndi le dubi nay lamidi kanake leydi ndi holliti wiide dartan sari pamado molle hitande fu hirdube lamu ndokke milioji temere joyi holliti wiide hokki hirdube lambe milioji temere joyi ka wala fu ko be gondi wadde se wana feldemo nafa fu be gala e wi makko
ya de posture
ana e golleji yoga kandi mutude so leydi na wondi eti allaji hani ndifabe hana fi chadale yutine neddo mo jamarande subi dun ne woni ko golla do holita ko heewi bangal dun halaji di ngana fi gonga anyam wona guddum sona yutine torraji neddo goto be jegiti fay wide jomu woni ke jado be leedi ndi denna subi yutine jomu torraji sike wala be kadanno ndido leedi hinade kulloji nafuji kewdi wonande yargul yeso mudo bangal kabaru denagu e kabaru yewere be anda wide dun wona fi hunde munyide be munyani be gila boyi yoni ko be ngotta dido torraji fawde e yimbele e bibe leydi ndi yoni dun ko mo fuf anda ko woni
ki sache ki e ki
hedbe lambe ko le tewide ka hala mawni sanne e be darte ibe ka waltina hakillo mum e wi mabbe ndi jawdi do demokrasi ka ko hokira le jawdi sudu baba du ndi jiwi kede ceble darame hore jo parena o won e hirdube lamu
godum fuf min gada lis wana nyingude sifa jogola mako bondo leydi ndi gila o bammi lamu batte o do jogola ti allahji kiwdi yutuki leydi ndi min kawna ki fe ko o bila ko ka o tinno marde mu yalla santi holti wide ko ngottan to tude gollurre radio pelle hirdu elamu al musaddaji isariya yamiri o anda wide ona fi kanko ji kaliso si al hali hudun kanko ibe ka o yidi to tude leydi malindi so min nyingi si golle ko o gollata holita wide min jennimo e hunku hamo onani jonnoje gila kanko ibe ka o bammi lamu ana wara dubi nay e feccere hande
fadde horaju leydi ndi wadde anya bami o hirdube lambe kolliti wide jokkam felde golleji di lamu o ngatta di kana wadede do heddade mabbe do sariya
sakirab on jafoto yudun Ousmane Niali Bouli non holliti ndi wide wattu jono fedde de an wondi Allah dina di do botoji le nokko dum won fed pelle rewbe le faabi ja Allah hono dum hani wattirde koyde mudum en no kabaru yurku yurko o worri be bi wajum sinaro be be ngatta len koyde mudde o do botono wonde jokkitede nokko no dotte do palais de la culture do pomoko do nyalo mo hande to tumbuto wala fu ko hebi gollede ton jamara wonde tonde holli metti mudum waydi jam e de do kon lede do nokko le fa kebe famtar kebe Ousmane Niali Bouli
sini anati le ngendi wali be ndi hande wayante hono mayde wadi neddo fu ayyata do lawi di bitikaji e gollede fu ana uddi damude yimbe ngendi ni fu tabe ko nyaloma ngada do ngendi mayde fa be kollita rafinde nagu mawdo gondo le ngendi ndi e wi horejo conseil communal le region o ko larmi malikany minisma wondi wadde dum fu waday fa yimbe e jawdele mu benke bende nagu njangara no weldi dum be kede ko sala may gawi horejo conseil communal tumbutu
ila ko sakiti ko miden mata tan nyalomo fu wayde jam e deejere buri hebude sembe le nokko o yimbe le gombe dobe fu wala mbi o fi e hunde mangal paden be fu ala le nokko o barkan minisma kanye arme mali fa yotto gube tinide kaldal e kawrangal wala fu mbi o do hen hunde so ni himme jam e di kuntina ka do hen hore tan le ko warata ko do min garan yaltidi le hen dati goddi kasen fa jamare de mata na min
fedde do nobe mobilaji region Tombouctou jetti o nyaloma hore be kuliti wide nyande Allah gardo fu bandiji ana chama do mabbe do lawi le region o e wi mabbe sini larme mali e warbe fabar fu ngon hanano tawe di bonandaji ana ngade fewtude himbe Ousmane Keita hore jo fedde donno be mobilaji region Tombouctou
yindena gufu min galale o do nokku wakkati fu bonandaji ngatte fewde amen so min bami fami nangi dati di kala ko min jogi ton fu dum jippinte jagotobe kany en noddo tamin to cuudi sariyaji ton so bami fami no dimin ton wi'e dum dum min joba wakkati fu miden bare le dati di sofer ngad amen an bare ton kany en parenti ngabe mi anda fu dum min kani woyti adno o do golle worri
fadde denagu hebedle nokku o yangoji samungoji e war horeji nyande fu buri wadede le o nokku
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni fabotobe studio tamani
sekirabe gelo dun ne lekire dujito en pubiran dun nokkuno dirte do koro idum le lamu mottibe kolliti wido wattu jono yimbele be pesama to dun suka be be ngala hitan fayoto dubi dum on joyi ko yat suka bu naji chapantati dum be bi ko ne ko hebi fesede ton kolliti sa je fesu gongole tem der fu suka be chapat injanom en jeyom kibi fesede so dum ten gardan fa do yoro so do deene mabbe dum on gendinobe no diri wido no dirte do maliki weren di do gendi be bi hebi ton pompi kesa nyaloma handen o dum faaboto no jamaare wonde tonde neddo mabbe goto kanyu asi o do pompi ko wattali henan ya fa emiliyoji tati e feccere cfa sibulute ngardan fa do gawo do fedde minisma wonde leneedi med indi be pabiriki bureau goto ko yaata emiliyoji noga e nay cfa o do bureau kumini do kabaru hono kala ko yaata le ndiyam meje de fur holita we dum o do bureau humni ton kabaru mudu le laamu dum woni gawo o be pabiriki dum moter ngaji kanyen fa yotto yo kaaki goddo ko kan gollirte sekirab do katten kiki da hande kabaruji meden di me joti on sanne hedaade hejjoji amen ka fande kedde hedaade honno andirron no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam